hiyo Linda Mama ambaye ilikuwa inachunga mambo ya wamama wajawazito. Sasa tumeipanua kupitia SHA, sio Linda Mama pekee. Inalinda mama, inalinda mzee, inalinda kijana.
Ndugu yetu Uhuru Kenyatta, you have moral obligation to respect the office of the president.
Uliogopa maneno ya housing, uliogopa hii maneno yote kubadilisha maneno ya mazomo nini, sasa hii itakusumbua kichwa, unaona mwingine anafanya.
Wewe nenda kimya, wacha Kenya iende mbele.
We have not told Kenyans you are the problem. Tulikuwa tunajaribu kulipa madeni ambayo wewe ulikopa.